septa. I'm back, baby. I'm back.
Maneno yao yalinichoma, ila haijawahi kunizuia. Natamba kinyama, najua wengine wangekwisha nitoa, roho wangekuwa sheria. Weni nani unikumu wakati Mungu ananipa majukumu? Hata nikipata mateso, ngoja kidogo nitatoka. Hata nikipata mateso, ngoja kidogo nitatoka. Mungu wanafanya mipango, ngoja kidogo nitatoka. Mungu wanafanya mipango. Oh, na leo sio kama jana, mbona mambo ni sawa, sivyo mlivyotabiri Bwana? Sio kama jana, mbona mambo ni sawa, sivyo mlivyotabiri Bwana? Nalabata, he's my master. Nalabata, he's my master. Jesus, oh.
Kuna wale wasopenda maendeleo, ni mwamini Maulana, mwisho nitayaona matokeo. Wanaleta useo, usiku wanalala na uteo, lakini bado septa. Na leo sio kama jana, mbona mambo ni sawa, sivyo mlivyotabiri Bwana? Sio kama jana, mbona mambo ni sawa, sivyo mlivyotabiri Bwana? Nalabata, he's my master.
Swag it up, yeah, yeah. Whoa, yeah. To the wagabundi.
Bata, tunawakaribisha wote 256 255 Market Crushers, unajua eh? Tunawapenda wala nishata.
We angalia mbele wewe.